asuthi angihambe izofika ngithini ekhaya themba lami okunini ngihleli nawe lana masuthi angihambe izofika ngithini ekhaya
Shinje pimanje Eze man fike kai fike kai ayonga mugela yini ekai no makelwa ni bami emakai ayonga shelele na
Yeah.